DJShowstead.com.
We got another one. Good morning, afternoon, evening. You don't say na komazuru. J20 Drift Track Apankani and Kanyamata. Excuse my French. Bad guys in the beauty. Zamba, so let's go.
Tinate mwa na kusanga feko chalo. Ukushava na malwele kwa bafia mapalo. Udi sasa shandi pano chalo. Ukusangwa na iwe inejimo na mapalo. I'd like to see you there. To see you there. I'd like to see you there. To see you there. I'd like to see you there. To see you there. I'd like to see you there. Yeah. Tinate mwa na kusanga feko chalo. Ukushava na malwele kwa bafia mapalo. Udi sasa shandi pano chalo. Ukusangwa na iwe inechimo na mapala. Ukusuma wobe tabu wa milo kuchula. Ukusuma wobe alipala katulai. Ni mavela ni bambili batisula. Hello suwa ringa baby nolo ni gandula. But come on my baby bring it down for me. Uli na ineo sanvela nsoni. Tie vina monga bakupa some money. Ni mavela moshe when you dance mommy. We come on my baby bring it down for me. Uli na ineo sanvela nsoni. Tie vina monga bakupa some money. Ni mavela moshe when you dance mommy. Utinate mwa na kusanga feku chalo. Ukushava na malwele kwa bafia mapalo. Uli sasa shandi pano chalo. Ukusangwa na iwe inechimo na mapalo. I'd like to see you there. To see you there. I'd like to see you there. To see you there, I'd like to see you there. To see you there, I'd like to see you there. Yes. Tinate mwa na kusanga feko chalo. Ukushava na malwele kwa bafia mapalo. Udi sasa shandi pano chalo. Ukusangwa na iwe inechimo na mapalo. I'd like to see you there. To see you there, I'd like to see you there. To see you there, I'd like to see you there. To see you there, I'd like to see you there. Tinate mwa na kusanga feku chalo. Ukushava na malwele kwa bafia mapalo. Udi sasa shandi pano chalo. Ukusangwa na iwe inechimo na mapalo.
Dark skin buyo fiki fiki. Sininga na mene ni kumvela zigi zigi. Ine unipanga wiki wiki. Niza kuvinila yafu nika piki piki. Pamfeshi cute na big behind. Big booty we just to remind. Kali na mutima uli kind. But ni kama chiki yaka when you find. Mafela kufika po don't chibeleshi. Sika kamba chinyonja chani chingelezi. Vasala bango don't kela. Ine na kembe siba ziba kweta chokela. That's why.
Kutinate mwa na kusanga feku chalo. Ukushava na malwele kwa bafia mapalo. Udi sasa shandi pano chalo. Ukusangwa na iwe inechimo na mapalo. I'd like to see you there. To see you there. I'd like to see you there. To see you there. I'd like to see you there. To see you there. I'd like to see you there. Yeah. Tinate mwa na kusanga feku chalo. Ukushava na malwele kwa bafia mapalo. Udi sasa shandi pano chalo. Ukusangwa na iwe inechimo na mapalo. Nikukonda na kulembela kanimbo be. Unikonda nili block na ndialama nili be. Kamungie like a straight from heaven. Weneba kufuta nimba gulila malege. That's why you my best friend. Futi number one fan. Kukusia inesinga kale plani. Nenzo wishing akalavu waka. Monga kamo last na kafwaka. Na kushukila ni webo kafwapai. Unipase koka lafu kata. Kene ni matamba lionse kata. J2 Kutinate mwa na kusanga feku chalo. Ukushava na malwele kwa bafia mapalo. Uli sasa shandi pano chalo. Ukusangwa na iwe inechimo na mapalo. I'd like to see you there. To see you there. I'd like to see you there. To see you there. I'd like to see you there. To see you there, I'd like to see you there. Yes. Kutinate mwa na kusanga feku chalo. Ukushava na malwele kwa bafia mapalo. Uli sasa shandi pano chalo. Ukusangwa na iwe inechimo na mapalo. I'd like to see you there. To see you there. I'd like to see you there. To see you there. I'd like to see you there. To see you there. I'd like to see you there. It's another brand new J20. Yo Coppola Drifter Track Uncle Peasy, Moz Wiz, Dia Costa, yeah. FBI 220,
DJShowstead.com. DJ Smack on it.